SBS Radio.
Urur ay leeyihiin bulshada muslimiinta Australia ayaa ku dhaliilay ra'iisul wasaare Scott Morrison iyo siyaasiyiin kale sida ay uga hadleen doorka ay bulshada muslimiintu ka qaadan karaan sidii loo joojin lahaa weerar la mid ah kii ka dhacay Bourke Street, Melbourne. Xasan Khaliif Shire ayaa nin tooray ku dilay laba kalena dhaawacay. Qoyskiisa ayaa sheegay in ninkan uu qabay xanuunka dhimirka sannado badan uuna diiday inuu caawimaad doonto, xaaladdiisuna ay ka sii dartay. Laakiin ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa Channel 10 u sheegay in inkastoo arrimo kale ay jirin karaan, Mr. Shira Ali uu sidoo kale ahaa argagixiso geystay fal dil ah sababtoo ah buu yiri waa la xag jireeyey, marmarsiinyana looma samayn karo. Ra'iisul wasaaraha ayaa iska fogeeyey eedaha ah inuu arrintan u isticmaalayo si uu siyaasad ahaan uga faa'iideysto.
That is the same lame old tired excuse for not dealing with this problem as has always been served up. And whether it's Anna Lee saying it,
waa marmarsiinyo aan macla lahayn oo weligeed la isticmaali jiray si arrintan aan waxba looga qaban oo indhaha looga daboosho, ama ha ahaato hadalka aan Ali oo ah xildhibaanad muslimada oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ama qof kale oo bulshada ka tirsan ha yiraahde. Anigu ma aaminsanay, ayuu yiri, inay saas qabaan aqlabiyadda dadka muslimiinta ee fiican ee hawlkarka ah ee ixtiraamka mudan ee bulshadaasa. Waxay doonayaan in bulshadoodu ammaan tahay. Waxaase jira dad bulshadooda soo galay oo dhalinyaradooda sumaynaya oo gelinaya cadaawad iyo inay been ka dhaadhiciyaan, taasoo wadada ka saaraysa. Waana in siday tahay loo sheego, waana in loo joojiyo oo wax laga qabto. Mr. Shire ayaa ahaa nin booliska federaalka ah ay yaqaaneen. Waxaa la kansalay baasaboorkiisa sanadkii 2015 isagoo looga shakiyey inuu qorsheynayay inuu u safro dalka Suuriya oo uu ka garab dagaalamo kooxda Islamic State, laakiin qoyskiisa ayaa ku adkaystay inuusan khatar argagixiso ahayn. Qoraal loo dhiibay wariyeyaal ayaa qoysku ku booriyeen hoggaamiyeyaasha siyaasadda inay joojiyaan inay dhimashadiisa u beddelaan cayaar siyaasadeed. Qoyska ayaa sheegay inuusan wax xiriira la lahayn argagixiso ee uu ahaa oo keliya qof xanuunsan oo caawimaad u baahan. Mr. Morrison ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo bulshada muslimiinta si loo hubiyo inay ku baraarugsan yihiin oo ay garan karaan marka iyo meesha dadka lagu jireeyo. Waa sida uu hadalka u dhigay. Wasiirka arrimaha gudaha Peter Dutton ayaa dareenkaas ra'iisul wasaaraha ku raacay, isagoo sheegay in bulshada muslimiinta looga baahan yahay inay dowladda la wadaagaan macluumaad kasta oo ku saabsan dadka ay u arkaan inay khatar yihiin. Laakiin ku-xigeenka booliska Victoria Shane Patton ayaa sheegay in bulshada muslimiintu ay haddaba macluumaadkaas la wadaagaan hay'adaha dowladda.
We do get tremendous support from a range of areas, certainly Victoria, the Board of Imams, the Islamic Council Victoria.
Taageero badan ayaan ka helnaa qaybo kala duwan oo bulshada ah, waxaana ka mid ah golaha imaamada Victoria, golaha muslimiinta Victoria, jaaliyadda Soomaalida, madaxda jaaliyaduna way cambaareeyeen. Markastana macluumaad joogta ayaanu ka helnaa qaybaha kala duwan ee bulshada. Aad baana ugu faraxsannahay wada shaqaynta iyo xiriirka aan la leenahay. Waa se sax inaan rabi lahayn macluumaad intaa ka dheer, laakiin dhammaan dadkaas aan kor ku soo sheegay wayna taageeraan. Golaha qaranka ee imaamada Australia ayaa ka mid ah ururo muslimiina oo Scott Morrison ku eedeeyey inuu siyaasadeynayo weerarkii Jimcadii. Golaha ayaa ku tilmaamay weerarka masiibo qaran, iyagoo intaa ku daray inay aad uga xumaadeen hadalka ra'iisul wasaaraha uu Islaamka la xariirinayo fikrada xag jira oo khatar ah. Dhammaadka asbuucan ayuu Mr. Morrison sheegay in inkastoo uu taageersan yahay xorriyadda diinta, haddana in loo baahan yahay xag jirnimada in laga hadlo. Wuxuu ra'iisul wasaaruhu ku tilmaamay Islaamka xag jirka khatarta ugu weyn ee xag jirrada diimeed ee waddankan wajahayo. Ku-xigeenka xogeeyaha golaha imaamada Sheikh Ala El Zoqom ayaa SBS-ga carabiga u sheegay in golahanu uu cambaareynayo hadalka Mr. Morrison.
Comments like these and linking terrorism and extremism to the religion of Islam,
hadallada noocan ah oo lala xariirinayo argagixisada iyo xag jirnimada diinta islaamka waa mid aad khatar u ah sababtoo ah waxay saameyn xun ku reebaysaa xiriirka u dhaxeeya bulshada muslimiinta iyo bulshooyinka Australia muftiga guud ee muslimiinta Australia ayaa sidoo kale diiday baaqa dawladda ee ah in madaxda muslimiintu looga baahan yahay inay hawl dheeraada qabtaan Muftiga Guud Ibrahim Abu Muhammad ayaa channelka Arabic 24 ee SBS u sheegay in hadallada ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha ay yihiin takoor weyn oo looga soo horjeedo bulsha weynta muslimiinta ee Australia. Ku xigeenka madaxa golaha Islaamka ee Victoria Adel Salman ayaa isna sheegay inuu ka xumaaday in Mr Morrison uu aaminsan yahay in bulshada muslimiintu aysan sidii la rabay u qabannin wixii laga filayay.
And I don't know what he's referring to in terms of what more the Muslim community can be doing. Interestingly, with this particular individual...
Ma aqaan wuxuu ula jeedo marku leeyahay bulshada muslimiinta waxaa laga rabay inay wax dheeraada qabtaan. Waxaa saxiisa leh in shaqsigan laga hadlayo ee weerarka geystay jimcadii ay hay'adaha ammaanku waqti dheer dusha kala socdeen. Dhammaantoodna way la socdeen. Marka ma huba waxa uu ra'iisul wasaaruhu leeyahay muslimiinta waa laga doonayay inay sameeyaan. Ma aqbalayno sheekada ah inaan anagu si un mas'uul uga nahay waxa dhacay waan ka argagaxnay weerarka cadaalad se ma aha in bulshada muslimiinta la riixo oo la takooro oo sumcada laga dilo iyadoo lagu saleynayo falka hal shakhsi ama muslim ha ahaado shakhsigaasi ama iyo noqone
Tell us what you think like us on Facebook or follow us on Twitter